DJSwagmusic.com.
House music. Africa.
Being alone, I like that. Music. Fighting, I hate that.
Blackwater on the beat.
Fumule! WDS. Very new good. 1, 2, 3. Now let us stay up with 1, 2, 3. Fumule WDS, that's my name. Holo muni zonde ni kari kumikonda. Sindi ni game funa tekonda soja. Ifuna balance manga tapepe ne yuda. Zigo mamwenzeko mukaliko mafans. Nimi pasa mendo na manza famos. Siku ni lelo maflozi ya yaka. Lusaka tu stoni, stoni tu msaka. Niku kapitiamo zinyimbo potoka. Nisemu na ponyengere la vene laika. Kuzita na WDS wakuita na mfumu. Palasu pasa stage name, say name. Muli future yanga ne ni mwamene umu. Ndiye muli vons happiness in a dream. One. A of you so much music. Bali when it himba sininga kale week. Mulungu ankale nanu Jonathan Ziambo. When you like the best way, moto sila nyimbo. Since that time, vinasila bao kembo. Unanitra sito chila wa blulu wanga. Olo nindibe kashmane kama foto mapanga. Nona latikalibe ni bangono mtu wanga. Denki ziku omo a million times. Tia ni manzeba java jealous wa mwemani. Ninaleka kudatinga mano ku music. Mane music inendie kulilaki. Hivi vema labu pena vima angala waki. Keep on calling, I am coming. In December, a star was born. Yeah, ben apa dia aku milih telangkan.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Oh, sorry, ni zena iba lako number 3. Capacity yanga ni manga ni ya battery. Banafuna kupaya before the EP. Baladi ababa na pesa siya menetai. Lapo vile mbe vienzo kuma 0 hours. Kaya kwenzo kusawa tulo kapele vingaz. We do it for Bine, not for Chibwens. Hapa nyimbo zunjika na manga ni ma flies. Music in here time kulipe ma fans. Mama ti winita wafuni kaya ma bands. Months after months, pale mu grave. Gati sineka, no one push me above. Hoke bola ni pash na tenga yapa easy. Nikuchita vija vintu vwa panga busy. Hawa kuwapu sila ni shafa kwaku. Ndiewa makifuti, ndiewa maloko. You people, thank you pa chilimbiso chanu. Kwanu ni kwatu, kwatu ni kwanu. Full vokamba ya sila ni time. Chizungu chikamba, ti see you next time.
House music. Africa.
Iko wex. Yawonsi.
Blackwater on the beats.
LGSwagmusic.com.